is your favorite DJ's favorite DJ, Capital FM Mixmaster Joe. It's gotta be DJ Joe. Double the trouble.
Yesu kabisa. So nitadu dance ya kanisa.
DJ Joe and Fonny. Double the pleasure. Double the trouble.
Sitabishana, lakini kwa jina la Yesu nasimama. Oh, oh, oh. Na pesa ikote, na watu wanitoke. Kwa jina la Yesu nasimama. Oh, oh, oh. Nimengangana kwa bidii, maneno wenzangu sisiki. Kwa maisha Mungu wangu nanitosha. Nimengangana kwa bidii, maneno wenzangu sisiki. Maisha Mungu wangu nani tosha. Ninasimama, ninasimama, ninasimama. Kwa jina la Yesu nasimama. Ninasimama, ninasimama, ninasimama. Kwa jina la Yesu nasimama.
Hey, hey. Nilipata tabu, dunia iliponisukuma kwa kona. Nilipata tabu, nikaona kujitoa uhai ndo bora. Mungu wa Abrahamu alijitokeza mwenyewe tu, akaniambia mwanangu sijali niko na wewe. Hata wanadamu wakiniangusha nibebe tu, sitajali, nipo salama nikiwa na wewe. Nimengangana kwa bidii, maneno wenzangu sisiki. Kwa maisha Mungu wangu nanitosha. Nimengangana kwa bidii, maneno wenzangu sisiki. Kwa maisha Mungu wangu nanitosha.
Ninasimama, ninasimama, ninasimama. Kwa jina la Yesu nasimama. Ninasimama.
If you want a party, but you don't want to leave the house, we got you. Wild out in style.
Tuko, 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 tuko.
Tania, maisha full mzuka vile nilidhania. Na laba taongezea dania. We amini kweli Yesu ndo njia. Niko na Kristo wazito, huyu Yesu mwanzo mwisho. Na Kristo wazito, muulize DJ mzito.
Tuko, 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 tuko.
Take ya bunda. Hey madam, watch your story kwa sana kam. Ebu oko ka salvation ni kam. Ali dedi mambo ikawa dam. It's over, we are done. Bumba, Christo bumba. Anafanya roho yangu inadunda. Sasa we wachana na dumba. Juu ya sante ya dunia ndio take ya bunda.
Tuko, tuko, tuko.
Dania.
Before ni realize situation iko hard, ningekuwa mo nahisi kama iko mbali nawe. E Bwana nafsi yangu, nahisi kama imetengana nawe. Kaniambia ndo mwana, ninakupenda, ninakupenda. Walikwaza moyo wangu, jamani moyo wangu. Mema niliwatendea, mateke kanitolea, wakaniacha na uchungu. Ila kwa mara moja tena sana nimekutendea mungu, kaniambia mwana jo, nimekusamehe. Ila kwa mara moja tena sana nimekutendea mungu, kaniambia mwana jo, nakupenda.
Sina mbele wala nyuma, yeye yeah. Baba bila we, maisha ngumu kama chuma, yeye yeah. Baba bila we, ni machozi na kununa. Sona ya kwako, hey, kila wiki kama skuma. Umesema baba, sitaona aibu, aibu. Ukasema baba, ya shetani utaharibu, haribu. Sona sema baba, kwangu uko karibu, karibu. Jioneshe baba, na jina lako ni baki tu, baki tu. Wacha wacheki, wacha wacheki, jioneshe na mimi. Wacha wacheki, wacha wacheki, jioneshe na mimi. Baba yo, baba yo yo, jioneshe na mimi. Baba yo, baba yo yo, jioneshe na mimi. Hata kabla kuingia kwa hii dunia, itumie monyoni. Wolini wazia, ukanipangia, hata siku za usoni. So sina uchanja mimi, sina ujuzi mimi, sina uchanja mimi, jioneshe na mimi. Wana try, wana try, wana try kuniweka lolo, lolo, lolo. Lakini ai, 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 baba na kuno, no, 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 no. So naomba, naomba, jioneshe na mimi. Leo wacheki,
mazuri utaona, no utukufu wake, yeye awachi wana wake. Hata wakati unapania, maisha yako nipandia, shida za kufamia, amini zaidi mara mia. Hata wakati unapania, maisha yako nipandia, shida za kufamia, amini zaidi mara mia. Amini,
mini matai, unaona kama ana take time, au songi una matai,
yatakuja na yake time. Nimesoma Biblia na nimeona wanaomuamini anawaona. Nimesoma Biblia na nimeona wanaomuamini anawaona.
Kwanza wada labda nileche pupa nikachome kwanza shaka labda nileche chingri nisitupe kwanza rada ama nikateke wale sizi wa ibada.
Kuna matime natamani chana
kuchana
temptations kiu ya dianga
ya dianga
injili yangu inapingwa sana
napingwa sana
wakini cheki na hodi wa muranga.
Eloi, mashada fangi gani, kamande wakio itepa gospel hewani. Mtoto wa mama, before tuanze ni naswali. Kwa kesi ya binguni neza nitetea kweli. Genge ni mgenge for real, na njege ni njege for real. Kwa shy box life, mina joo na ni feel. Sijai toa tail, na mikuli wana get.
Odi hoko, ni mapitio, majaribio. Umetoka mbali, tega sikio, na leo tuko studio.
Masere, taniwa.
Today, mbona unakaa, unauliza mbona, mbona mawazo ya today, jana ulichana, sasa ni hango.
Nimejai holy water nikashika jaa, warasta wote kweli wameumbo na saja. Holy communion wezi letanga na jack, ex wangu sema ati labda umeni dump. Da, da, labda uko dan, ba, ba, labda niko ba, nikudokia juu, labda niko bank. Ilumi sema ati labda isasha bank, gun, gun, uskini na gun. Juleo mtuwa anauliza kama ata ban, bang, bang, washa washa bang, bang, tang, washa washa bang.
Masere, tani.
Sony but the church and they can say
kama huna noti. Check in. Maybe say when the homeless. loti. Acha niji introduce, mina itwa timeless. God amenituma niku show that one priceless. Nikiokoka nilikuwa jobless na hopeless basai. Nikibonga blessings ni countless. Favor ni nyingi, blessings kwa wingi. Grace ni sufficient, hapa najua si mimi. Buda, Buda, Kala, Kala, Koka, Koka, Wewe, Wewe, Mungu, Mungu, Ana, Vega, Wewe. Oya, Buda,
Yila,
We, Usilenge ni Wewe.
It's your favorite DJ, favorite DJ, Capital FM Mixmaster Joe.
Yote yaliisha kwa msalaba, yaliisha kwa msalaba. Yesu alimaliza kwa msalaba, alimaliza kwa msalaba. Yote yaliisha kwa msalaba, yaliisha kwa msalaba. Yesu alimaliza kwa msalaba, alimaliza kwa msalaba. Yote yaliisha kwa msalaba. Ukiona walemewa kimbilia baba, akina ndugu na akina dada. Alikufa juu ya sisi sote, so usiogope. Sio kwa mali ni misumari, sumari ndiyo Yesu akaniokoa. Sio kwa mali ni misumari, sumari ndiyo Yesu akaniokoa. Msalaba baba baba alinipea, ona mimi sina woga, ona mimi sina fear. Hata nikiwa kwa Roma, ona baba unanisikia. Shetani akiniona, oma yanakimbia. Aliisha kwa msalaba, aliisha kwa msalaba. Yesu alimaliza kwa msalaba, alimaliza kwa msalaba. Yote aliisha kwa msalaba, aliisha kwa msalaba. Yesu alimaliza kwa msalaba, alimaliza kwa msalaba. Najiuliza mimi nani ndio uache uchukufu uje unifie. Najiuliza mimi nani ndio uache majukumu nishughulikie. Msalaba ona ile magonjwa yanapona, mahangaiko yanakoma kwa jina la Yesu, sio kwa dola. Sio kwa mali ni misumari, sumari ndio Yesu akaniokoa. Sio kwa mali ni misumari, sumari ndio Yesu akaniokoa. Aliisha kwa msalaba, aliisha kwa msalaba. Yesu alimaliza kwa msalaba, alimaliza kwa msalaba. Yote aliisha kwa msalaba, aliisha kwa msalaba.
Ain't no party like a DJ Joe party. I know you'll dig this.
Stop it!
sounds of Capital Mixmaster DJ Joe. Instagram. All you wannabe DJs, this is how you do it.
DJ John Paul, double Come through, Ananita. Do when you switch and I go again. Niki come through wananita. Niki come through wananita.
Joe.
Tu kwenye scripture na kuwa. Niki come through wananita. Tu kwenye scripture na kuwa. Niki come through wananita. Niki come through wananita. Tu kwenye scripture na kuwa.
Kama kwa kutenda dhambi wewe ukua.
Ukubali Christ usibanka.
Niki come through wananita. Na kuwaga
kama kwa kutenda dhambi wewe ukua
ukubali Christ usibanka
uda pala kutakuwa na cha gang gang utakuwa solo kikuna mapain pain kuna hero pala kuna Mark Mende utawika pala kuna cha ku maintain wetu zidi kuzi shikisha pombe zidi kuzi itisha sema tumi nina kutisha bluki zidi kuni kulisha
ukundu inakupele kanarie we unataka tuku spin na maye una feel uko safe juu kona gang.
Niki come through wananita. Juu kwenye scripture na kuwaga.
Kama kwa kutenda dhambi wewe ukua.
Ukubali Christ usibanka.
Niki come through wananita. Juu kwenye scripture na kuwaga.
Kama kwa kutenda dhambi wewe ukua.
Ukubali Christ usibanka.
Na hiyo nare itakuwa ile OG. Itakuwa ina ban maksudi. Utaban buda utakuwa kuni. Na ni kweli hisi kitu ni nabuni.
Kwa ke Christ mi nime stand firm.
Baba shika 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 shika. Niku bebe.
Yeah,
Shika nkupeni yako yote Jumenifanya nsi sote Umenifanya nsikose nsikope In other words everything has been okay Baraka nazidi kuzipokea Ataka kuna ida miwanga ninakosea nkipotea Bado boni rudisha rada Niko secular skateba bado muku itababa So take it how you want it Asante cause you done it From Monday back to Sunday I'ma keep it a hundred So shika nkupe Juwata nikitosa woni ita to share
Mama nivoyo
And that's exactly what I bring to the table Go money fire no debate The Bible says that you can have everything you desire As long as you believe so just have a little faith man
Niku bebe be, shika shika niku be, everything for you. Niku bebe be, shika shika niku be, mama niku yo. Niku bebe be, shika shika niku be, everything for you. Niku bebe be, shika shika niku be, bebe, shika 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 shika. Niku bebe, baba shika 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 shika. Niku bebe, olenda ukabaki. Ile time nikiwa mashinani nikiwa bado dati Yo yo Weni rafiki wa dati Nani yule angedhani ya leo halinge kuwa safi Safi yo 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 Mibado na kumbukaga Oga tulikopa na unga tulisaga Yo yo Kusota tulisotaga Leo cheki sisi liyo tunachitaga Mama nigoyo Niku bebebe Shika shika niku be Everything for you Niku be 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 Shika shika niku be Mama ni for you Niku be 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 Shika shika niku be Everything for you Niku be 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 Shika shika niku be
So hata kama unado Maisha inabo Atabila izodo Maisha bado inago Ay Oya idarishi mazewe ni nani Weni wa Nairobi ama machinani We msempua ama kitinani Lazima unajua mungu ni nani Ay, you know, sipo dance Yata sifi wana mawe Ay, you know, sipo dance Yata sifi wana mawe Katika, katika Naona uhidakika Katika, katika Naona uhidakika Kama udance unabo Unabo, ukatiki unabo Unabo, kama udance unabo Unabo, ame kubles unabo Unabo, kama udance unabo
Shetani tunamzika ini matanga Na nguvu ni za Yesu si za waganga Kunja mguu, enda chini mbaka chini ni Yesu tu Niyo situ na amini, mikono juu Na kombia weka juu, hey, jina la Yesu litafika everywhere Tuna gwara gwara, gwara gwara, gwara 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 Tuna dansi ya Yesu na gwara gwara Kwa makofi na kucheza Weka shida chini ya naweza
Si unajua anapendeza. Tunamsifu na different style. Kwa makofi na kucheza. Weka shida chini anaweza. Si unajua anapendeza. Wanasema gospel si ya wajanja. Wakristo na mashida wana majanga. Shetani tunamsika ini matanga. Nguvu ni za Yesu si za waganga. Kunja mguu, enda chini mbaka chini. Ni Yesu tu, niyo situ na amini. Mikono juu, na kwambia weka juu. Hey, jina la Yesu litafika everywhere. Tunagwara gwara, gwara gwara, gwara 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 gwara. Tuna dansi ya Yesu. Tunagwara gwara, gwara gwara, gwara 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 gwara. Hakuna kama Yesu. Tunagwara gwara, gwara gwara, gwara 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 gwara. Tuna dansi ya Yesu. Tunagwara gwara, gwara gwara, gwara 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 gwara.
Mbio batu zingu wa mwana.
Bena, maskini tutachiviana. Bena, bena, duma na mina. Deka, miko mikono ni mwake. Kila kitu kiko beta. Wangu wana benda, maskini na tajiriana. Benda, benda, yuma na mina. Eka, niko mikono ni mwake. Kila kitu kiko beta. Ibilisi anadeta. Kuna watu wakicheki unabarikiwa sana wanateta. Anazidi kuleta mvua ya baraka na mabeta. Inazidi kunyesha, ibilisi anadeta. Kuna watu wakicheki unabarikiwa sana wanateta. Anazidi kuleta mvua ya baraka na mabeta. Inazidi kunyesha. Maskini na tajiriana, pena, pena, duma na mina, eka, niko mikono ni mwake, kila kitu kiko beta, wangu wana, pena, maskini na tajiriana, pena, pena, duma na mina, eka, niko mikono ni mwake, kila kitu kiko beta.
Oya ni meje, Yesu mutani, ulai, oya ni meje, Yesu mutani, ulai, Yesu kwa muta, Yesu kwa muta, Yesu wa muta, Yesu wa muta, Yesu wa muta. Msiulize ati nini ameva. Sivo na manisha majama. Wachani wa shuma jama. Mnajua mama Shiro. Ule mama mboga. Ameacha masengenyo. Sami ufuka. Na ule mkura. Alikuwa na tunyunga kwa kuna. Amekuwa pasta. Na umba magonjwa ya puna. Ila na ule mlezi, ule kila siku kwake ni kisi. Saha muwezi, anadunga na pasho na chesi. Oya ni mecheki, Yesu mutani. Alright, oya ni mecheki, Yesu mutani. Alright, Yesu kwa muta, Yesu kwa muta, Yesu kwa muta, Yesu kwa muta, akiingia. Mambo si ile ile, mambo si ile ile. Akiingia aubaki vile vile, ubaki vile vile. Akikam, mapepo anasumbua. Akikam, mashida yanapungua. Bradang, uko na roho chafu, yanakama na sugua. Udadani mnadeni, msalabani alichukua. Yesu kwa muta, hakuna gawori. Oya ni mecheki, Yesu mutani. Alright, oya ni mecheki, Yesu mutani. Alright, Yesu wa muta, Yesu wa muta, Yesu wa muta.
Shida wendo suluhisho. Na ukikamtu vipofu wanaona. Vipofu wanaona. Na ukikamtu ugonjwa zinapona. Ugonjwa zinapona.
Ukipita Kenyatta hakuna biashara. Watu wanapona sana na
sasa tumengara shetani ya kaduna asara. Ukipita Kenyatta hakuna biashara, watu wanapona asara na ulitupata. Sasa tumengara shetani ya kaduna asara.
Tote tume dai dai dai. Wendo mungu wendo ngai 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 ngai. Ndiyo ndiyo nakimbia kwako. Ndiyo ndiyo yote mambo kwako. Mambo sawa, mambo sawa sawa. Kwa Yesu sawa.
Is your favorite DJ's favorite DJ, Capital FM Mixmaster
Joe.
Game changer in this life jungle, come a game ranger in this life hustles by me mteja. You're my main major, utazi cancel, utani for wisdom, utani cancel, utani ongoza, you're my cancel, utani tetea, you're my cancel. Drama ziki come through, baba utazi cancel.
Nimejaribu solo, nimejaribu solo, give me one time. Nimejaribu solo, nimejaribu solo, give me one time. Nimejaribu solo.
Down, 'cause DJ Joe will definitely get you moving to the beat. Follow DJ Joe and follow me on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat.
Do it for the Father.
Oh,
Let them know that they know. But
let them shabby there.
Una give it your all, alafu nalipwa na. God bless you, you are going far. Tunasondeka, learn ku appreciate, alafu chukua namba, tuta keep in touch. Unapatana na mshirika, ameshika pasta kwa bashi na pedi kwa church. Cheki, hizo tabia zimeboeka. Tuna rizwa,
tunasondeka.
Hakujangi church kupraise wa anakam kuona njeri.
Tunasondeka.
Ana church tago, lakini fomza kulewa njeri.
Tunasondeka.
Why you do it like that? Maisha finja finja like that.
Tunasondeka.
Why you do it like that? What you give is what you get right back.
Tunasondeka.
Keep on living like God atakutema. Kama waru moto, kamdomo ya mtoto. Hota, this one ni moto. Can't call me water, sondeka ni moto.
Tunasondeka. 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 Tunarekebisha.
Shetani kunicheze yanga piki pongi. Sinichokesha chokesha mimi si donki. Nisitaki utiriri, sitaki mikosi.
Form zake haziwezi so.
Tunasondeka.
Haji uko na kigoyi utadara umafana. Na mamorio wakuoni toka dead baka jani. Tunasondeka sondeka tabia zimebondeka. Umechokesha wadhiso. Kama boli metoboka wacha pressure cheza chini. Itabidi utusho kani Yesu wa majini. Jugu na tuchanganya na tabia za kiganga. Hatukuboni fiti bro.
Kama mziki lazima ufuatwe na kiki.
Tunasondeka.
Una maringo utaki kuona shabiki.
Tunasondeka.
Uwezi kuja kuja bila uba buda jina lako biki. Na ukikuja kuja mikrofoni unalete wako kiti. Hi bro, somangi bible, unaweka ngoma shala Yesu kama title. Hi bro, jina langu psycho. Tunasondeka manena, this is a revival. Tunasondeka kila sande bila kuboeka
tunasondeka
oh hallelujah
tunasondeka
do it for the father
do it for the father tunasondeka
let them know let them know
Tunarekebisha.
Nasikia wakisema gospel iko chini ati hatutoshi boga.
Tunasondeka.
Bado tuko fiti uliza na high boy vile ngoma zetu bado bomba.
Tunasondeka.
Kasta nganga na jichocha ana hili buda kumbe pande kuna kitu.
Tunasondeka.
Mina think anatupima buda tuende pande tukachiki nini isho.
Tunasondeka.
Unasema umeokoka kumbe chini ya maji buda unapiga miti.
Tumeboeka.
Utajipata uko solo njeve kikupiga ukitengeka kwa kiti.
Tunasondeka.
Willy Paula lijusare lakini bado tunatambua huyu Yesu.
Tunasondeka.
Sina noma mina trust atarudi basi atukuse huyu Yesu.
DJ Joe Mfalme. Log in to www.djjoemfalme.com. Pleasure, double the trouble.
Imagine andika vas na inakata. Inakata. Wati lazima devu ashikwe na hatata.
Hatata. Just passing by, sina ubaya.
When you give cheerful. They were in need, you are helpful. Instead of them being grateful, waka kuwa na mshenzi ya grateful. Asante ya punde mateke painful. Good deed inakuwa regretful. Put your trust in God, you know anakuwa faithful. At that time toko unfaithful. And the cross Jesus paid a big bill. So rent for him is not a big deal. At a bill a door when he's son of king. So when you step in royalty pan the building. Didin, 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 didin. Conqueror, kakan, kakan, kan. When God is by your side, you can never lose. Winning team, big deal. Meanwhile, what energy bambe? Focus on Jesus, nitamona one day.
nyama zitapika nyama siku moja. Na hii mikono yangu lazima iendeshe gari siku moja. Na hii miguu yangu lazima ikanyage ngambo siku moja. Na majirani zangu lazima wataniheshimu siku moja.
Kuna vile vitu sitakuwa better one day. Pate furaka smile ka better one day. Wasasi wa bibi wabe panga kaende. Life yangu iko dry, rafiki zangu ni mende. Bora imani yangu isimame, nitaona mema si hasara. Bora imani yangu isimame, nitaona mema si hasara.
Hata kama mazuri yote sitayaona hapa, najua najua siku moja nitamuona baba. Hata kama mazuri yote sitayaona hapa, najua najua siku moja nitamuona baba. Najua najua nitaona mazuri, najua najua nitaona mazuri, mazuri mazuri nitaona mazuri, mazuri mazuri nitaona mazuri.
Maombi yangu wanayasikia, ina imani atanijibia. Wanonicheka na kunichukia, nikashinda watashangilia. Maombi yangu wanayasikia, na imani atanijibia. Wanonicheka na kunichukia, nikashinda watashangilia.
Ona jina, atanibadilisha jina,
jina.
Na hekima, anipe bila kupima, ina walio nisaliti nikae na ufiti. Hilo ndio ombi langu, ina umarafiki anipe wafiti.
Hilo ndio ombi langu. Mazuri, mazuri nitaona na naye. Mazuri, mazuri nitaona na naye.
Najua, najua nitaona mazuri. Najua, najua
nitaona mazuri. Najua, najua nitaona mazuri. Najua, najua nitaona mazuri. My friend, sisi zote tuko sehe. Mbele ya Mungu sisi zote tuko sehemu ya kwa nudhi ya mabezi kwa matatu wa mabike, my friend. Sisi zote tuko sehemu. Rumi ya sechi wana kuwa sonyo kitu. Usemu ide yuna. Usi ya tu. Shaka. Eyo Viki. Uwe kwa nudhi ya mabezi kwa matatu wa mabike, my friend. Sisi zote tuko sehemu. Mbele ya Mungu sisi zote tuko sehemu ya kwa nudhi ya mabezi kwa matatu wa mabike, my friend. Sisi zote tuko sehemu. Boy, bila Mungu sisi zote tuko sehemu.
Tuko sehemu. Tuko sehemu. Tuko sehemu. Bila Mungu sisi zote tuko sehemu. Tuko sehemu. Tuko sehemu. Bila Mungu sisi zote tuko sehemu.
Kama ni mado, sakodi ndo anapiana kwa mado. Na wala wana matrilioni na wengine wana masuna. Yote ni do, sometimes your situation ina bo. Lakini mbele ya Mungu sisi zote tuko sehemu. Kama ni mado, sakodi ndo anapiana kwa mado. Na wala wana matrilioni na wengine wana masuna. Yote ni do, sometimes your situation ina bo. Matatu wa mabike, my friend. Sisi zote tuko sehemu. Boy, bila Mungu sisi zote tuko sehemu. Kwa nudhi ya mabezi kwa matatu wa mabike, my friend. Sisi zote tuko sehemu. Boy, bila Mungu sisi zote tuko sehemu. Kwa sonto ni pala, mosquito kadunga. Gwana gwana, gwana gwana. Be happy, be happy. Sababu mbele ya Mungu sisi zote tuko sehemu. Kwa sonto ni pala, mosquito kadunga. Gwana gwana, gwana gwana. Sababu mbele ya Mungu sisi zote tuko sehemu. Uwe mchanga bado wa mamze. Fadela omade. Najua mbele ya Mungu tuko sehemu. Uwe mchanga bado wa mamze. Fadela omade. Mbele ya Mungu tuko sehemu.
Tuko sehemu. Tuko sehemu. Tuko sehemu. Mbele ya Mungu sisi zote tuko sehemu. Tuko sehemu. Tuko sehemu. Tuko sehemu. Mbele ya Mungu sisi zote tuko sehemu.
Uwe kwa nudhi ya mabezi kwa matatu wa mabike, my friend. Sisi zote tuko sehemu. Uwe mbele ya Mungu sisi zote tuko sehemu.
Fingers to your ears at full throttle with no loss of data, fluctuations, signal interference, or doubt. It can only be Capital FM's DJ Joe Mfalme.
Capital FM's DJ Joe Mfalme.
Mr. Sidagan.
Alexis.
Alexis.
Unajua bila Yesu ni tikide Ay, mimi bahati de, nakwambia shida zako ni ndogo de. Ay, anakucheki de, every day, ukicomplain juu ya holiday. Ay, hizo vitu ndogo de, mbele yake dogo dogo kama odede. Ay, na, unashinda ukilia kusota, hizo vitu ndogo. Kaburini alishinda takibo, hizo vitu ndogo.
Hizi vitu ndogo ndogo zisifanye nisikuimbie baba. Hizi vitu ndogo ndogo zisifanye mimi nikununie baba. Hizi vitu ndogo ndogo
ndogo.
Hizi vitu ndogo ndogo
ndogo.
Hizi vitu ndogo ndogo
ndogo.
Hizi vitu ndogo ndogo
ndogo. Ah, mimi ni winner. Hata kama pesa sina, Lamborghini na bima, najua zote atanipa, nipa, madeni alilipa. Huyu Yesu wa uzima, I'm no longer a sinner. Unalia juu ya dina.
Hey, vipi de, unajua bila Yesu ni tricky de. Mimi wanda de, nakwambia shida zako ni ndogo de. Anakuchaki de, everyday, she complain juu ya holiday. Hizo vitu ndogo de, mbele yake ndogo ndogo kama wade de.
Shoot Satan, how are we do? Shoot Satan, cock your gun, shoot Satan, double up with them. Shoot Satan, how are we do? Shoot Satan, cock your gun, shoot Satan, double up with them. With some of ya, you might think me are speaking tongue, as some break it on fear, understand this, but as you can see, already the boy, yes, and form, so guess what? People is about to get time and say, ha! 13 day, Monday, 15 at Britain. A man up with the most, I cannot be a victim, Mika. They may be in that biblically private, Mika. They may be in that biblically private and say, bah! Spiritual taekwondo. You defeated by the demon, man, me say no. Proclaim Christ and this devil have been war. Proclaim Christ and this devil have been war. Bah! Me no need a six pack. Bible and me and then have to be Satan, bah! What you want put together, nobody can put up, bah! What you want put together, nobody can put up, bah! Shoot Satan, bah! And what we do? Shoot Satan. Shoot Satan, bah! Devil up in there, bah! Shoot Satan, bah! How are we doing? Shoot Satan, bah! Cock your gun, shoot Satan, bah! Devil up in there. When man intend to salvation, he might get the light, cause the way we are God, sons and the daughter say, demon feel bitter, angel feel better, they understand each other, so the way the fight starts. How can you be Satan if you not read the Bible daytime, you carry Bible night? The kabocle, remember this, Satan and the Stephen and the cool and between you and the man, there is a big back also. Cock your gun if you finish what you began, don't ask squab one, devil up you run. When you see demon, don't intend to pull up the trigger, no matter what, don't let your faith be triggered. Bah! Shoot Satan, bah! And what we do? Shoot Satan.
DJ Joan Fawley, double the pleasure, double the trouble. Gone to be deep.
Joe Infalme. Log on to www.djjoeinfalme.com. Follow me on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat.
Ingawa
for some time na patana na umati kama juda na kuuza bei 30 we wangati umenishika hauni yachi kwanza unanidunga makaimati
na kuwanafiki wa dhati ingawa some time na patana na umati kama juda na kuuza bei 30 we wangati umenishika hauni yachi kwanza unanidunga makaimati.
Shetani ni sikuli, kuli, kuli yeah. Na kufunga kaki fuli, fuli, fuli Dinke kwenye pe
Ajawai, ajawai Ajawai ni angusha
Ajawai
niko na buda sawa. Yeah. If God is for me, mi niko sawa na ni. Yeah. If God is for me, mi niko sawa na ni. Bring back a baby, mi na cheki juu ani baby. Bring back a baby, mi na cheki juu sina debe. Wanadai kunitoka, lakini mi na cheki juu. Na wasikia wakibonga, bonga, lakini mi na cheki juu.
Through. Nobody can see.
baby. Watch and pose it, I look like a baby. Mochi and Jabi, we drop this, a heavy. In Christ we party, in Christ we rave. Paki Uliza, I show in Christ na jibamba kabisa. Tell them na jigamba kwa jiza. When we think of Bawa, he has done for me. The blessings coming.
Bawa! So na shukuru niko sawa, so mina vimbada. Na mpasifa kama kawa, so mina vimbada.
Follow me on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat. All you wanna be DJs? This is how you do it. DJ John Falme.
President Ayaki.
Imekuwa muda sasa baba, sija kuimbia Lingala baba. Nimekuwa nikijishulisha na marege na maraga. My blues zikafanya mimi nkalala. Sasa nimeamoka baba na imba Lingala. Waliniambia Lingala poa nifunge mshipi juu ya tumbo. Na nitue kilingala eti. Wakani ya mia Lingala poa nionge katikati ya wimbo eti.
Naongea sina kitu yose.
Mimi nasema Lingala ya Yesu haikuangi complicated. Ukipewa kagitatu ukipewa kagitatu unainua mikono juu. Unainua mikono
DJ Joe Infome.com.